Yahaya sura 3 aya 5 yaki chapande 2 e 5 Yesu e Nicodemus e wodi goddo farisankejo biyetedo Nicodemus e mo der kautal ardibe yahudanko en o yahi to Yesu jemma o wi imo modibbo e min andi a modibbo mo Allah liloyi gam wala baway do wada kude kaydini de ngadata saini to Allah e wondi e mako Yesu wi imo e mi wi uma gonga wala baway do nattalamu Allah sai to dum fuddidi dum danyimo Nicodemus jamimo wi'i no neddo mawdo danyirte dum wadata ko o so'o der redu madujo mako dum fuddita dum danyamo didabum Yesu wi'imo e mi wi'uma gonga wala baway do nattalamu Allah sai ni to ndiyam e ruhu Allah danyimo ko neddo danyi dum neddo amma ko ruhu danyi dum ruhu ta haydin gam mi wi'ima dole dum fuddita dum danyuma hendu e wisato yidiri anana sonyo mayru amma a anda to ndu wi'i ko to ndu yahata nonma dum wontindiri e ko moye mo ruhu Allah danyi Nicodemus tammi mo wi'i no dum wadorto Yesu noti wi'imo amodi bo mawdo der Israila amma a famay dum e mi wi'uma gonga e min meta do ko min andi den e min kokka ceda do ko min gi'i amma on jabaay ko min bi'i on mi metani on do fi duniyaru amma on jabaay no wadata jabon to mi wi'i on ko woni e dow wala medudo yaaki dow seyni on don joydo daga dow wato bi neddo nonno Musa jeftiri mbodi gadirani jamdi moderi der ladde non ma dole bi neddo jefte gam ko moye koli domo heba yonki kiriata gam yidde de Allah yidi duniyaru ha o hokki biddo mako bajjo gam ko moye koli domo to halka amma heba yonki kiriata gam Allah liloyay biddo mudum der duniyaru gam o tajanandu kita amma o liloymo gam o hisna duniyaru e lawol mako ko moye koli domo tajantake kita amma mo holaki mo o yadake o tajanama kita gam o holaki biddo Allah bajjo rako wadi Allah tayanta yimbe kita jaingol wari der duniyaru amma be buri duki nyure do jaingol gam kude mabbe de kallude ko moye gado ko halli wanyi jaingol den o nattata to jaingol gol woni gam e mo hula to kude mako kallude burtine e jairi amma ko moye gado gonga e natta jaingol gol gam dum yi'e e jairi e mo wada ko Allah yidi e mi do Allah hokka en faamu ayaje de janguden amin bononno ngiden der ayaje de janguden gada Allah e andi nyumoji bibbe adama Allah e yi'a ko woni der berde yimbe gam non wala ko neddo wawata sudanki Allah do to janguden en nani Nicodemus o modibbo mawdo der Israila amma o leskini hore mako o wari to annabi Isa suka pamaro gam o yi'i bawde Allah e wandi annabi Isa gam o yi'i barka Allah e wandi annabi Isa gam non o wari to annabi Isa jemma gam o heba dum barka diga Allah gam Yesu almasihu ko annabi Isa famtinamo lawol Allah ekitinamo kude Allah e lawol mako jaraingol bi adama aljanna en anda dalila dume wadi Nicodemus wari to annabi Isa jemma kila dum wadoto gam o heba sharel dudngel be medda e annabi Isa kila bo dum wadoto o hulay bandirabe mako farisanko en gam tobe ngada ka hudukimo be biabo ka amma asamtini en modibbo mawdo bo mada dottijo bo mada njaha to sukayel ngel pamarel gam dabbitiki andal e famu to jangi to ondi ilmu har ko njahata to mako gam no Nicodemus subi jemma to goddo anda gam e mo wodi welo ko e mo wodi suno anduki sirru lawol Allah e mo yidi dum famtinamo lawol Allah de o wari to annabi Isa sai o wi'imo modibbo e min andi a modibbo mo Allah liloyi gam wala Bawai do wada kude kaidini de dee dengadata. Seito Allah e wandi e mako. Nicodemus, ehi akude kaidini de anabi Isa wadata. Hunde dum haidinimo. Gam kambe farisanko en fu e andal mabbe, fu e jangde attawra mabbe. Ben bawai ben gadi kude kaidini de iri de anabi Isa wadata. Nicodemus fami annabi Isa e wandi bawde Allah. Nicodemus e yama no wadi annabi Isa hebi de bawde e mo haidina do bawde de annabi Isa wandi. Amma annabi Isa wato Yesu Almasihu bi Nicodemus e mi wi uma gonga wala bawaydo natalamu Allah seto dum fuditi dum danyimo. Ka hala habbani Nicodemus hore o famai maana ko Yesu wi'ido wiki ko neddo natalamu Allah seto danyama kadi. Gam non Nicodemus kam Yesu wi'imo no neddo mawdo danyirte kadi gam dum wadatako o so'o der reydu madujo mako dum fuddita dum danyamo didabum. Nicodemus meti gonga do e andal meden dum bi adama dum dum wadatako. Neddo to danyama ay dum wadatako dum fuddita dum danyamo kadi gam o so'atako reydu madujo mako dum fuddita dum danyamo kadi. Gam non Nicodemus yami annabi Isa famtinamo ka hala no dum wadata neddo mawdo bo Nicodemus dandandi ko furfura e hewi hore mbaha furanni annabi Isa e wi'a dole dum fuddita dum dantomo ay ka hala ka sembitka taduka famuki. Gam non Nicodemus yami annabi Isa famtinamo maana ka hala. Aya jowi wi'en ko annabi Isa wi Nicodemus. Ayare nden wi'i, Yesu wi'imo, emi wi'uma gonga, wala bawai do natalamu Allah, seni tondiyam e ruhu Allah danyimo. Seko wala, de Yesu wi'i Nicodemus, wala bawai do natukilamu Allah, seto unfuditi dun danyimo. Nicodemus e nyuma do dengal ngal bandu. Ama annabi Isa e meta. Dow dengal ngal ruhu Allah. Dengal ngal der bernde na dengal ngal bandu. Gam annabi Isa der aya jewego o. Wi Nicodemus ko neddo danyi dum neddo. Amma ko ruhu danyi dum ruhu. Ko na ngonga bandirao neddo danyata nagge. Ko nagge rimi dum nagge. Ko mbalu rimi dum mbalu. Nonma ko neddo danyi dum neddo. Gam non ko ruhu Allah danyi dum ruhu Allah. Do annabi Isa e meta dow dengal ngal ruhu Allah na dengal ngal enen bibbe adama danyirten. Annabi Isa e meta dow no Allah der bawde mudum waylata berde bibbe adama diga de shia adilaku yaki de adilaku. Annabi Isa wi'i ko neddo danyi dum neddo amma ko ruhu Allah danyi dum ruhu. Ko neddo danyi dum neddo maana enen bibbe adama en danyama der hakke. Hakke bo e hada en sumpotirki e Allah. Gamdu bandu ndu ijam e kusel hakke wannindu. Amma ko ruhu Allah danyi dum ruhu. Maana to Allah waili bernde neddo, to Allah waili ngikku neddo, to Allah waili nyumo neddo, seko wala o hebay bernde gadaende ko Allah yidi. Aya jowetati wi'i hendu e wisa to yidiri anana sonyo mairu amma a anda tondu iwayi ko tondu yahata. Nonma dum wantindiri e ko moyemo ruhu Allah danyi. Gam Nicodemus fama enen ma jangaybe hande pamen ma ana dengal ngal ruhu Yesu Almasihu badi misalu e hendu. O wi hendu e wisa to yidiri enen en nana sonyo mairu en giya nondu dimbirta ledde ko hako en nana nondu bisirta bandu meden amma en anda tondu iwoyi, en anda bo tondu fa'i, en anda tondu haɗata. Ndenbo en gi'ata hendu ndu. Bandirawo am, ko a heɗi yiki hendu, a heɗi nanguki hendu wi'a raran ndu, en keɗaki yiki hendu, seni ngi'en ko ndu waɗata. Gam non annabi Isa wi'i, non ma mo ruhu Allah dañi, wato en gi'ata sharel ngel Allah waylata ɓernde neɗɗo har neɗɗo on ɗon warta keso to yeso Allah. Seni ngi'en o neɗɗo jikku maako waylake, nyumo maako waylake, amma en andata sharel ngel, en gi'ata ɗum bo. Allah tan kanun jeyɗe bawɗe, Allah tan andi ɗum sirru. Gam non daygal ruhu Allah yi'atake, seni ɗum yi'a alama majum dow neɗɗo, na bo daygol ɓi Adama ko bo no dabbaji ndimirta. Ha joni Nikodimus famai ma'ana daygal ruhu Allah e ndiyam, gam annabi Isa wi'i wala bawayɗo natta laamu Allah ko bo aljanna seni to ndiyam e ruhu Allah dañimo. Ma'ana ɗum bo woni Allah nder bawɗe muɗum waylay nyumo neɗɗo e jikku neɗɗo e ɓernde neɗɗo o warta keso yeso maako barka ruhu maako. Non bo e tabbitine e laawol baptisma, ma'ana daygal ndiyam wonɗon. Wato to neɗɗo hoolake annabi Isa woni kisnoɗum, o heɓay ɓernde hesre e nyumo keso e jikku kesu, nden bo o tabbitinay ɗum e laawol waɗankimo baptisma. Gam non annabi Isa e tabbitinana en, enen ɓi Adama ndu ɓandu ndu ƴiƴam e kusel en mbawata nattire ndu aljanna seni to en keɓi gaylol barka ruhu Allah nder ɓerɗe meɗen. Gam ndu ɓandu ndu ƴiƴam e kusel hakke wonnindu. Gam non en mbawata yi'uki Allah e ndu ɓandu ndu hakke seni to Allah wayli jikkuji meɗen e ɓerɗe meɗen. Nden nyalde jango Allah hokkay en ɓalli kesi ɗi nattiditten aljanna na e ɗi ɓalli kadi. Hanjum waɗi annabi Isa wi'i wala bawayɗo nattuki aljanna e ndu ɓandu ndu hakke seni to ruhu Allah wayli ɓernde on ɗon neɗɗo, wayli jikku on ɗon neɗɗo. Ha joni Nikodimus famay ɗum, o fuɗɗiti o ƴami annabi Isa o wi'i no ɗum waɗorto. Aya sappo wi'i Yesu Almasihu wato annabi Isa wi'imo, an a modibbo mawɗo fa nder Israila, amma a famayi ɗum. Emi wi'a on gonga, emin metana on dow komin andi, emin kokka ceyda dow komin gi'i, amma on jaɓayi komin mbi'i on. Emin metana on dow fi duniyaru, on jaɓayi, on koolaki. To no ɗum waɗata kolooɗon to min metani on dow fi gonɗum to ton dow, wato aljanna? Annabi Isa e annabo en gaajinoɓe eɓe meta dow sirru laamu Allah, amma yimɓe jaɓayi, yimɓe koolaki, haa ma eɓe kokka misaalu e fi gonɗum nder duniyaaru, amma yimɓe jaɓayi, yimɓe paamayi. Haa ma e jaamanu meɗen hande en ni nana habaru dow laamu Allah, amma ɗuɗɓe jaɓayi, ɗuɗɓe paamayi. Faamuki laawol Allah nder nyumo neɗɗaku e saɗi, amma barka ruhu Allah to en maɓɓiti ɓerɗe meɗen, Allah hokkay en faamu laamu maako ko bo aljanna. Annabi Isa wi'i Nikodimus wala meɗuɗo yaaki to Allah woni, seni ɓi neɗɗo wato annabi Isa ƴiwoyɗo to Allah woni. Emo hokka ceyda dow ko o yi'ani gite maako to Allah, emo bo ekkitina ko o andi e ko o yi'i. To en jaɓi, en tokki, en kisay. A jaɓi ceyda maako? A jaɓi ekkitinol maako? Ko bo ceyda goɗɗo feere jaɓuɗa? Gam Nikodimus ɗawta faamuki no Allah siryori ɓi Adama heɓirta nattuki laamu maako ko bo wuro maako, ko o faama sirru nattuki laamu Allah ko bo aljanna, sey annabi Isa hokkimo habaru ko taariha ko heɓi mama en maako wato Israilanko en nder ladde, carel ngel ɓe gonno dow laawol diga leidi masari yaki leidi alkawal. Wato leidi ndi Allah wadani annabi Ibrahim alkawal hokkukimo hanko etani rabe mako. Aya sappo enayi yaki sappo ejowi. Owi Nikodimus, nonno Musa keftiri mbodi, gadirani jamdi boderi nde ladde. Nonma dole bine do jefte. Gam komwe koli domo heba yonki kire ata. To enjangi nder attaura deftere limgal sura chapande didie goo. Aya bo nai yaki jowe nai. En nanai no Israilankoen ngadani Allah hakke. Ejamanu annabi Musa charel ngelpe gonno do lawol diga leidi masari yaki leidi alkawal. Wato leidi ndi Allah wadani annabi Ibrahim alkawal hokkukimo hanko etani rabe mako. Wato to Israilanko en ngoni hande ejamanu meden. Nde Israilanko en ngadani Allah hakke Allah bomonnani be wadi bole de toke kallude. Wadi ka fe'uki Israilanko en e warabe. Charel, ngel Israilanko en pami be ngadani Allah hakke. Be tubi, be tori annabi Musa, toro Allah yafanobe. Ittanabe, e bole baraydebe. Se Allah umri annabi Musa, wadam bodi ndi njamdi mboderi. O sagandi do chawa njutunga, gam komwe mombodi fe'i to efti gite mudum. Rari ndin dombodi ndi jamdi boderi do chawa njutunga o hoyai o mayata
nombo annabi Musa wadi bo nonno Allah umrimo gam o hisna yonkiji Israilanko en daga toke mbodi baraide fu Israilanko en be mbodi fe'i tijjibe ndin dombodi ndi annabi Musa bili do legga ko chawa njutunga be jamditi be mayai. Se annabi Isa wi Nikodimus, bo nonno Allah shiri indin dombodi gam hizna Israilanko en daga toke bodi kallude baraide. Noma Allah shiri annabi Isa maya do gafangal rufa iya mudum gam hisniki bi adama diga hakke baraide ko kalkaide bi adama.
Dum e holla en toke bodi enandi e hakke. Toke mbodi no warai. Toke mbodi no halkai bi adama. Noma hakke. Hakke no halkai bi adama. Hakke no warai bi adama. Gamnon, Alla wadi magani toke hakke meden. Elawol maide annabi Isa do gafangal. Komo etijido annabi Isa nder holare seko wala o heba yafuye hakke. Toke hakke waratamo gam toke hakke mako annabi Isa itti de do gafangal. Ijam annabi Isa dam orufi do gafangal lotay hakke mako gam Alla lotaymo labbinaymo wartiramo adilijo keso yeso Alla o hebay nattuki aljanna ko bo wuro Alla. Alla hokka en famuki ma ana de ayaje. Aya sappo e jawego o wi'i gam yiddende Alla yidi duniyaru ha o hokki biddo mako bajjo gam ko mo e koli domo to halka amma heba yonki kire ata. Aya sappo e jawedidi gam Alla lilowaye biddo mudum der duniyaru o tajanandu kita amma o liloimo gam o hisna duniyaru e lawol mako. Gam yiddende Alla yidi duniyaru ma ana duniyaru do enen bibbe adama. Alla yida enen bibbe adama kalken der hakke meden ko bo der kita mako wato der hite jahannama. Gam non o liloi annabi Isa mai do gafangal en battudi enen bibbe adama be hakke gam keben yafuye hakke meden. Dembo kebe natuki aljanna ko bo wuro Alla. Alla lilowaye annabi Isa nder duniyaru ndu gam o tajana duniyaru kita amma o liloimo gam o hisna duniyaru diga hakke e kita mako garaika yaki aljanna. Alla jomu yidde, alla jomu endam, alla jomu yurmende, o holli bi adama yidde mako e yurmende mako e endam mako. O yida kalken, o yida mayander hakke meden, o yida o senda e meden, e mo yidi tabitoden e mako nder aljanna ko bo nder wuro mako. Gam e mo andi tampere meden de bibbe adama, e mo andi chia adilaku meden. Gam non barka lildoyki annabi Isa nder duniyaru ndu o wadani en lawol no kisreten diga hakke enen bibbe adama be mbawata hisna ko e mu'en diga hakke aya sappo e jowetati wi'i ko moye koli domo ta yantake kita amma mo holaki mo o yadake o tayanama kita gam o holaki biddo Allah bajjo to en meti do biddo Allah do o na en meta do iri daingal ngal bibbe adama woni hakkunde annabi Isa e Allah amma e dum holla iri sumpo wongo hakkunde Allah e annabi Isa sumpo iri ngo neddo e biwum e dum holla en damku wongu hakkunde annabi Isa e Allah e mi toro Allah dawtana en faamu ma ana dum der berde meden ko moye koli domo ta yantake kita amma mo holaki mo o yadake o tayanama kita do Allah e holla en e jairi fu koli do annabi Isa wiki hanko woni kisnomo hanko woni mo Allah liloi kisnamo diga hakke mako o hebay nattuki wuro Allah to tondo amma mo holaki mo Allah wi o yadake o tayanama kita maana o halkai nder hita jahannama Allah henda en den don halkere bandirao Allah bo hoinani en hanjum wadi o liloi annabi Isa e mo andi awawata hisniki hore mada diga hakke hanjum wadi o hoinani en e lawol liloiki annabi Isa koccudo kita meden dow bandu mako dow gafangal ay sappo e jowenayi yaki chapande didi e go'o wi'i raako wadi Allah tayanta yimbe kita jayngol wari nder duniyaru amma be buri yiduki nyure dow jayngol gam kuude mabbe de kallude ko moye gado ko halli wani jayngol nden o nattata to jayngol woni gam e mo hula to kuude mako kallude mburtine e jairi amma ko moye gado gonga e natta jayngol ngol gam dun yi'e e jairi e mo wada ko Allah yidi bandirabe amto en dari ka hala ngonga nder duniyaru hande hande yimbe buri yiduki fewre dow gonga ra gonga ka Allah wanginani en ra jayngol ngol Allah yainani en gam keben tokken lawol mako jaraygol en wuro mako to tondo wato aljanna amma hande dudbe ganyi jayngol Allah dudbe ganyi gonga Allah be buri yitki jodaaki der nyure berde mabbe yimbe hande buri tokkuki fewre dow gonga yimbe hande buri yiduki watki ko halli dow waduki ko wodi emi do Allah walla en tokkoden lawol mako gam nganyen hallende ngaden adilaku nganyen fewre njaben gonga en nani do to janguden Yesu almasihu e ekkitina en no bi adama hebirta nattuki aljanna ko wuro Allah o wi dole dum danya neddo daygal iringa ruhu Allah o wi dum warti dole dum ko Allah siri to nangol don lawol wala wongol lawol kadi unko Allah siri e hore mudum na unko neddo siri na unko neddo ko bi adama wadata na ngam yidde neddo na ngam nyumo neddo amma unko Allah e hore mudum wadi dum warti dole dum fuddita dum danya neddo daygal iringal ruhu gam ko neddo danyi neddo ko ruhu Allah danyi bo ruhu Allah dum warti dole gam enen bibbe adama in yimbe be hakke. neddo mo hakke bo wawata nattuki laamu Allah ko bo aljanna. Seni to hebi daingal iringal ruhu Allah. Seni to hebi yafuye Allah. Dum fi bo umko Allah watanta enen bi Adama na umko ngatanten ko emeden. Lawol ngol bo woni koloden ko Allah wadani en gam kisnuki en diga hakke meden. Njaben gonga Allah tokkoden lawol kisndam. Lawol ngol o siri barka annabi Isa. Allah wadi dum warti dole to na engo o lawol wala kisndam diga hakke wala nattuki wuro Allah. Gam non emi do'o Allah walla en pamin njaben gonga Allah tokkoden kabo gam keben nattuki laamu mako ko bo wuro mako to ton dow. Amin.